kusanyusa omubiri obulamu bunyuma obuwadde emirembe ne bw'oba n'ensimbi mama birema ebitumala mu bingi naye era tubireka wano ku nsi teweekooya sanyusa omubiri Mainja, bagaga babundu okimanyi nawe obulamu bunyuma obuwadde emirembe ne bw'oba n'ensimbi mama birema ebitumala mu bingi naye era tubireka wano ku nsi teweekooya sanyusa omubiri obulamu bunyuma obuwadde emirembe
Mafuna ya kasera
Jewe koya sanyusa
Obele ngoli na mumutualo
Jewe koya sanyusa
Mazima angaba kuchaye mkualo
Jewe koya sanyusa
Jewe kubakisa